Beat. them. And that is why I prophesy. No isolation. I'm no longer a prisoner because I am free. I prophesy over my life that I'm the head and not the tail. I prophesy over my life that I'm above and not beneath. I declare I'm growing stronger. I declare I'm getting better. I'm going higher. I am increasing and I'm moving forward.
Nipate kagari, nipate kabinti, kamoja karembo, tupate kashamba, mahali pazuri, tupate tutoto, ili na mali. Nakutafuta, nakutafuta rafiki, nakutafuta, unitimizi ya ndoto. Nakutafuta, nakutafuta rafiki, nakutafuta.
Ponya, ponya, ah, kanivisha pamba, ah, nika machozi, nina furaha. Ni baraka kibao, 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 kibao. Niache na mimi, niringa, 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 niringa na ye.
Naringa na Yesu, milele nitaringa na ye. Naringa na Yesu, popote nitaringa na ye. Naringa na Yesu, milele nitaringa.
Kazana bila kazi mwingine amengojeka kwa muda mrefu mwingine biashara inazidi kuzorota yule mwingine madeni ya mkimbiza
I'm ni kutoswa nirisha tosa kwa bana Kama ni mapenzi nirisha tafuka sana Omugwano wanje nsonga wachi nyimba Ungekuwa nyimbo ninge kucheza sana Ungekuwa zeze ninge kucheza bana Ungekuwa nyimbo ninge kucheza sana Bana, sana
Kukosa pesa ni kwa muda body dog, chop chop body dog, chop chop body dog, chop chop body body dog. Ilikuwa ni juzi tu, nilikuwa single.
Girl, I'm a tender head.
Si, niko na size.
Maishani mwangu, hey. Najua nitashinda.
Hata wakupige mawe, sio kote mawe, ujenge nyumba, foundation iwe baba. Hata wakupige mawe, sio kote mawe, ujenge nyumba, foundation iwe baba.
sasa Mungu kameumana. Kameumana. Wo lo 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 lo. Ay 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 ay. Wo lo 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 lo. Ay 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 ay. Niko bila Yesu kameumana.
Facebook, Instagram, and Twitter at DJ Neon KE.